Netesha, ririmba, basi numva ijwi ryawe uhoraho. Oh darling,
yeah.
Come closer, just feel me. Kumara nanje ijoro, baby. Ndagushaka ndagukeneye uri muzima baby.
From Monday to Sunday njye nawe sinifuza kukurekura. Oh no,
ni wowe malaika umutima wanjye ndabikundi yuvuze izina ryanjye. Yes baby,
ibyinshi mu byawe. I love to see you smile every day. Since I was up, I promise you. Vuga gake, udasakuza, nyongorera ku nkunda mwijwi rituje. Oh baby,
yuri kumwe nanjye baby. Buri gihe it makes me wonder if you gonna stay till kukurekura.
Njambura umera ngo mubwire uburyo wanwanye umutima wanjye. My love, my love.
Njambura umera ngo mubwire uburyo wanwanye umutima wanjye, baby. Ndagushaka ndagukeneye uri muzima baby.
From Monday to Sunday njye nawe sinifuza kukurekura. Oh no,
iyo urukundo rukurimo by'indani banagukoresha ibishitani. Rurakuzonga rukakuguyaguya ibyiyumviro bikakubiza icyuya. Nisanze mpura n'uyu mwari mita mukatisha inyuma mu gikari. Atamvunye na gato kuri orijinali birikora none ubu yambereye jenerali. Amaranga mutima mba mfite kuri we anera kumva nakwibera umucakara we. Kuva mu mutwe no kundi baye umutima niwe nzaha iminsi yose nsigaje mu buzima. Vayo, vayo, yeah.
Ndagukunda ndagushaka ndagukeneye uri muzima baby.
From Monday to Sunday njye nawe sinifuza kukureka.